Esimnyama ngenkani sakhe bhulu umhlaba zabukisa phansi naphezulu. Iyo 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 Jose siyabulela. Esimnyama ngenkani sakhe bhulu umhlaba zabukisa phansi naphezulu. Iyo 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 Jose siyabulela. Wafika eMzantsi Afrika yena ephume phesheya bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Wafika eMzantsi Afrika yena ephume phesheya bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Bamthathela phansi. Oh, I thought MTA. Why thought in a bed? Sex short in bedway.
Sex short in bedway.
Yeah, now why thought in MTA? Why thought in a bed? Sex short in bedway.
Sex short in bedway.
Oh, it's a shaman in Kanye's. I can pull up the bus, I'll beg it, some pants, now best. Yo, 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 Jose siyabulela. Engithi esimnyama ngenkani sakhe bhulu umhlaba sawubhekisa phansi naphezulu. Yo, 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 Jose siyabulela. Engithi esimnyama ngenkani sakhe bhulu umhlaba sawubhekisa phansi naphezulu. Yo, 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 Jose siyabulela. Oh, I thought the MTA. Why thought the MB? Sex short in bedway.